Isifundo 26. Izinhloli ezingu 12. Ama-Israyeli asuka entabeni Sinayi abesinqamula ogwadule lwaseParani ayendaweni ibizwa ngokuthi iKadeshi. Lapho uJehova wathi kuMose, "Thuma amadoda angu 12 uthathe eyodwa esizweni ngasinye ukuba ayohlola iKhanani, izwe engizolinika ama-Israyeli." Ngakho uMose wakhetha amadoda angu 12 wabesethi kuwo, "Hambani neKhanani, nihlole ukuthi lindawo enhle yini yokulima. Nihlole ukuthi abantu bakhona banamandla yini nokuthi bahlale ematendeni noma emadolobheni." Izinhloli ezingu 12 okwakukhona kuze uJoshua noKhalebi zahamba zaye eKhanani. Ngemva kwezinsuku ezingu 40, izinhloli zabuya ziphethe amakhiwane, amahalananda namaglebisi. Izinhloli zathi, "Izwe lona lihle, kodwa abantu bakhona banamandla, futhi amadolobha abo abiyelwe ngezinto ngeziphakeme." UKhalebi wabesethi, "Singabanqoba, masiye khona manje siyobahlasela." Uyazi ukuthi kungani uKhalebi asho lokho? Ngoba yena noJoshua babethembele kuJehova. Kodwa ezinye izinhloli zathi, "Cha, abantu bakhona bayizidlakela, sifana nezintethe masiqhathaniswa nabo." Ama-Israyeli adumazeka. Ngakho aqala ukukhononda komunye nomunye athi, "Kungcono sikhethe umholo omusha bese sibuyele eGibhithe. Kungani kufanele siye kule ndawo uma sizobulawa?" UJoshua noKhalebi bathi, "Lalelani uJehova, ningesabi, uJehova uzosivikela." Kodwa ama-Israyeli awabalalelanga. Azafuna ngisho nokubabulala. UJehova wenzani? Wathi kuMose, "Naphezu kwazo zonke izinto engizenzele ama-Israyeli, namanje awafuni ukungilalela. Ngenxa yalokho azohlala la ehlane iminyaka engu-40, futhi azofela la. Abantwana bawo, uJoshua noKhalebi kuphela abazohlala ezweni engiwathembise lona. Kungani nesaba kangaka nina eninokholo oluncane?" Matthew 8:26. Imibuzo. Yini eyenzeka lapho izinhloli ezingu 12 zibuya eKhanani? UJoshua noKhalebi babonisa kanjani ukuthi babethembele kuJehova? Numeri 13:1-14:38. Deuteronomy 1:22-33. Ihubo 78:22. Hebrew 3:17-19.